omusayi mu mutima ondekanga gwesera gwe tokotoko switi sikyebaka nyamba mbulire okuva muli munda nze kuba mbulira ndi mu mutima munda.
Thank you.